Yo. Yeah. Niñe kata.
Morota guy.
Yeah.
La waina.
JK's, what do?
I'm here for them. In the car, Rampada.
Rampada.
Baita, we never tweet about Bafada.
Bafada.
Bafada never tweet a Kampada. Yo. Western Nico Chikankanya. Otakanga. Nakushawa munyigo mudansi otakanga. Haru homa tekaga kuzibiro otakanya. Nakushawa munyigo mudansi otakanga. Otakanga, otakanga. Rrrr. Deka to vimem. Wade to inem. Ebesi no mshenye mtu wajitinem. Our feed them and them so we give them. Kata vibes da wana this why we kill them. We kill them.
Deka to vimem. Wade to inem. Ebesi no mshenye mtu wajitinem. Our feed them and them we a give them. Kata vibes da wana this why we kill them.
Babo ine makasenti iwe kamwe. Yakusaba kachupa kabia kamwe. Yesi no mushenye manyi iwe mtuwe mtuwe mtuwe. Eyala. Babo ine makasenti iwe kamwe. Yakusaba kachupa kasoda kamwe. Yesi no mushenye manyi iwe mtuwe mtuwe mtuwe. Eyala. Yimuka wawo chiri omuchitanda. Omusiki mami ni kutamba kansa. Zina merizo wanyi chakale nyeza. Ochitine mochivimbo mochivimbo.
Mira di boss. Fetu zinana gwetu sanga. Biana viwala tuniga gwetu sanga. Mpase kuizi gwe mkuguli ya soda. Tusula tuzina siganye wale tintono. Mjono tona tenu hula mugutono.
Funa ya kademo kagambiro tibambi. Nawa ni kushaba hama tuntu na gobambi. Wabo sivire nyanda chwele tikambi. JK's yajile geri karaba bandi. Lika tuvimem, wadeto inem. Ebesi no mshenye mtu wajitinem. Our feed them and them so we give them. Kata vibes la wana this why we kill them. We kill them.
Kato fumbe, wadeto inem. Ebesi no mshenye mtu wajitinem. Our feed them and them we a give them.
Kata vibes la wana this why we kill them. Yeah. Babo ine makasenti iwe kamwe. Yakushaba kachupa kabia kamwe. Yesi no mshenye manyi iwe mtuwe mtuwe mtuwe. Elala. Babo ine makasenti iwe kamwe. Yakushaba kachupa kasoda kamwe. Yesi no mshenye manyi iwe mtuwe mtuwe mtuwe. Elala.
I'm still on the run.